Music MB Stars. Yeah, I dropped in luck. Fire. Bad character, ni wachiro to chai chobu ni mwancha chia. Gendi kule bechibu loka ni wawachia. Ni kwenye ne ulimu limu nanchia. Ngali hasa na sungu toika ni vanza. Eche nyo take a bottle of champagne. No election and it's a love campaign. Gendi tolo mkazo will not complain. Akafika keko baby just maintain. Ni wewewe, ni wewe baby. Ni wewewe, ni we Sophia eh. Girl, you are sweeter than cuckoo. Ukani kore rango mwini my supu. My love, suti, my popo. Celebrity Nigerian kwa Mr. Ibo. Chama bishu wampo kwa mezi singa hia. Kudu karakita mbucha somere nyaka hia. Wabiri reka boji batu keri haya. Asimbo music gonna step higher. Fire, kila mutu na wake. Nga wene kidemu ni mwanamuke. Amenipendeza hiko na waka. Kweni vya nono, baka baka. Omuti maka uwa tiniwe. Like generale tunapenda hewa. Kwa mezewa isiri engendi kutuwa lekiwa. Singa chete kwa murio baby you are my kita. Ni wewewe, ni we baby. Ni wewewe, ni we Sophia eh. Ni wewewe, ni we baby. Ni wewewe, ni we Sophia eh. Like a down to earth planet. Sinanga kureka Sophia mwali wa broneti. Nama vya motoka you are my permit. Na we no mwana she's my asset. Ma fake niggas who tell that shit. Nama seri wabura give me some sweet. Ajibi touch kwa lukumu matu kole hit. Mr. DJ yongeza kopu hit. I love your special characteristic. Woman you are swagalistic. You are bold and is so artistic. 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 Electrify me like solar. Me wanna drink you like soda. Me like the West Bonyola. My number one, Katonda Goya Tonda. Yeah. Respect your Chidan customs. Are you know how we do it? Jamie, Jamie, Jamie LOM. Mwalimu kikusumeshu kwa nyukuta. Wanka la muzei kakuta. Kalimwa na mkonjo sindiri ya namputa. Aba kure nzele rapulero mkendi wuta. Fire, nyuma na uhedi masita. Hajirino machachi mkendi vya pasita. Baby rundo kwa mtu mangi mba kwa pulasita. Baby usi kinje sindi na murasita. Kakwanzi rekundi we uli superstar. You look shine baby like a moon star. Kwa madhiripi metambi jabi ya kama meta. Thanks be to the Lord, you are creator. Asa tuende kama maridi ya nakulindire. Erivya single baby injenga luhire. Olanjulo ulanko lile mwamusire. Yeah, mwamusire.
Sophia eh. Sophia eh. Sophia eh. Iwe Sophia eh.
Kama maridi ya nakulini hile. Erivi ya single baby injenga luhile. Olwanzulo ulanko lile mwamusire. Yeah, mwamusire.
God is last born. Fire dead.